zlatestmusic.com.
Mutu yazo kongule utokupa kuina ni mina kachenule hapo wa mfetu hila kutamule mui kamiki hao many times yoruka kutila kupira na chua mursu kupira kunyandiso mursu kunyandisezo nikaze mzee luka kutusa common sense kapa initiative kuna nintoebis wa divide and rule maupilo neba wata kumsala mutu auko nukulumba muna ahaye kuyena Chole ni mina muka kule muhano atabana yo malozi Batu watanga ntu shambo tutungatangata Kubonisa kulingeba milata Kuli babata kupira ni mina Kandi babata fila makumi kauhanyeza Chole isali mina muka kule muha kakulitaba ya imaswe Amwele muhe, mkutisane, mutwane, mpepezu, mpirezi Mwami kete zimuli
mkwa zolubata Kana koyasi bitwa ni mwangu luto ya malozi Neba hapilwe Kana koyasi bitwa ni mwangu luto Malozi, neba hapilwe, niba kakikuli, pamutulova upa, niba mboela, neba sautwani Niba kakikuli, pamutulova upa, niba mboela Mwamulaho wa mula, mwamutomi wa milao Malozi, neba hapilwe, niba kakikuli, pamutulova upa, niba mboela, neba sautwani Kono sabili, malozi, neba sahatelelui na kwetelele Silumelume Kuyola, when my better quava movete clay, Sipopa, Ulikile Kuyola, when Matalu, Pamuvalaile, Yuanika, Kelly Mamutala, what a Tilanuma, Pamuvalaise, Siviho, Tabacamulamu, Sula, Sinumbu, Baliba Panengo, Payonga, what to move forever to put Saliwanika Pali. mabulozi luvulela sikololo nikachenu mabulozi akuna yambola siluyana baba mbola siluyana denyene onji kwanyengu baba bulela siluyana denyene onji manyengo kwanyengu kotumufule One Prince, I see you. Sunrise Protection. Yabo TYT kokshe tizo wanazizi. Musubwiti, pila. Masesa asia. Undula litungutumbu asia. Makolokola asia. Makulalo village asia. Nalwela, mabuse wakanuka. Mbuluta utwe aswagi. Kapali ondo swagi.
ZLatestMusic.com